tamani kede kabaruji amen e fulfulde
jam nyalle e modon sakiraabe heddibe eden goni hande ne alalbare joyi lewru joni hitande 2019 sappo jidde yamde yabori maslima chapadena e jif usman nyalle buldo kabaruji do mamadou watarata bugi jande to torra fiwde duniyaru fiwde ujinaaji ujinaaji tewtobe tajde maayo geji inyo european sapa wadde dun fedde avocat e darti e procureur CPI udita horngo do fiwde politique jolaare denta leede tuba kobe de bami tagal julde ide hewbe no hewbe gollo way talataare kenya le golleji golle gollede kewde hono gollede laamu sini yoga yeytan wattu way koyde mudum yoga nen no fay hollo way hore mudum kabaru ballon coupe du monde be kibina duubi no gay mali yeey carte final tagal ko yaltini leydi argentine nen tagal wattu beeda do woni ko sukabe mali be kibi jaadaade sukabe argentine be didi woni sembe kabaru e kikida ko bismillah mon heedaade studio tamani Union européenne wullita Massoudou Sarr fedde avocat e darti e procureur cour pénal international woni CPI wadde horngo dabare neno dabare be bami fewde e neno e dawobe yaade njolari dabarende e wi avocat hembe ana wawi latade sababu fa njolari ko be ujunaaji ujunaaji yonkeji mube mursel le geci ko wi ha le o plenti neno nen ko wi ha le o plenti altine o kokkado altiner yabbenende le bureau procureur Fatou Ben Souda Union européenne neno faleke himbe hewbe ya de njolari nenno ko yaata ujinaaji chapande debbe ujinaaji chapande naydu nenno ngatama le juudi kasum faabe dore den faamu kedde no mumin sendebo
talkurundu yo jababu dubi didi golle ko avocat idon gadi pari idum mija do dubi joy dabare politikaku witta witta union européenne kanye dun golle avocat idon be anandarta holitinde talki sariaji e dabareji bamadi bruxelles goni sababu ittu gollu yonki buri fur le leydi libi dabareji europe anandara hadude wittobe njaha europe be kulliti metti mabbe anan jeba dabare ribugol wittobe ko union européenne joini e gollidala lamu libi e wi avocat en union européenne ana gollida e libien en humanibe haybude wittobe be ben dokka be batungaji be ekintini be dun no be mbawi ribube wittobe fanda buytude witta witta yo hono saria baro yo dun holliti wide avocat en ribude wajibi ko yata e yimbe ujunaji chapande nayo farde mabbe renude yonki mabbe idum wawi latade sababu ben doga deno limun sike wala hen yu dabare warugul non na barminde terde mabbe na samde du mabbe yu dum avocat en kolitiwide be gollobe saria kolitiwide be joini dabare wallo CPI fuddude lugagul heddi CPI o holitiwide ana yaay dubi jeddi joni o fuddi lugagul do kabaru ittugol yonki gila wattum de Kadhafi Sami
ha watobe hubbe anna tiagal o plenti fewde politique yagon jolari mo union européenne bami ewi horebe wi horebe yogabe bal kuminida hakkeji be adama e de dabare ngadore torra an waylatade sababu fa dawobe yaade njolari ujinaaji ujinaaji bibbe afrika yonkeji mursel ladde kede ko usman jara horejo walde ribabe wartude le mali nan wi intala agbilando faccitango mumin sendebo
hakkune hitaande 2004 e 2005 projet mabbe lollirdo Frontex latiki sababu bonandaji kewdi gilande dabareji politikaku leyde Europe do witta witta woni sababu kasaraji kewdi hono yonkiji kewdi keddo le mayoji geci na le sahal leydi Algeria e on wattu miden bawi wide dum woni sababu kasaraji komite kitata wakkati joni hakkune keri leyde kanye do mayoji geci ko latiki joni janale wittobe miden bawi wide dabareji politika ku leyde Europe do witta witta na dum gollidalla hakkune sahal e balleri do o kabaru witta witta wola
sappo jeddi yamde jabbori maslima chapande nay e jenay nyoro e yuor nen de nokkuje gonde le region ne kunu gonde le region kay e region yuor de region mopti sakirabe andoson jidi be darade famo do bay darde di kabaru fudo hello jamen Facebook e Twitter fa ndo kont ko woni e mijoji modo do bay noddo dow di numeroji didi chapande jeddi chapande jeddi nay sappo e go chapande jeddi joy chapande jeddi nay sappo e didi golle fudditeri e mbatu caldi le sarwisiji lamudi talataare jabbinande nanno nyalomu jokkudo idi obe kolitiwide gollobe hewbe jaay gollo weyde bamako kanye ngalluje mawde kewde nyalomu nanan bamako kanye ngalluje mawde kewde nyalomu jokkudo idi o hewbe jaay sarwisi yoga nanno yantan watto koyde mudo nanno yoga iyaka fe le gollede anne ko Juliette Koulibaly ko yeeyi lawadle nokkuje nendo bamako do ko hebini en do faccitango Umar Waygalo
so bami fa juldinde julama jango mudo ko hewe jamarnde fu yata gwale fesi do hani gwale de bamde suudi INPS komintato bodo bomoko do fanjato yoda do ministre ngabe gollata kanyedo usuruji di jobete fu yimbe le kewano ton le suudu ministre humino kabar golle di le leedi me indi kanye e yimbe le gollirobe juude fa yotto yo e kayi fiji le leedi di holi tawe di yimbe le setan ngonton ko lati sababu mudum sabi de batu ministre mbé an hani wadde do usuruji njobete commune nayo bodo bomoko do yimbe le wonnobe tombe burta chapande nayom hewbe uddi biro ngaji mudum yenna nokkule godde do min jotti do du ko heewe jamarnde fu ar wonde hebindirde ton ciagal mudube uddi gollirde mabbe de wobbe du jokiti golleji mudum en do bankeji di ngon do kanye cuudi gollonoji ko he mudum en di fu golleji di bantama sa bami misala bendiya wakar sapo go yamde yimbe lebe fu an gonno ton ko min jiltele di do cuudi sarwusi ko fu taykamu yo goto min tayki ton ko heewe roobe lebe njaahay golloyte
nyamdu worti wartino worno arande ciagal ko himbe ko re ko ranno hakkele woro ka himbe yogabe nenno fa ngarta no gorno arande no nyamirano arande anatiidi dum be andi be kabaru nyamdu kolti wire himbe ngatta na hakkilo ko nyamata nenno mbaylita nyamdu ji mubendo ka pati nyama ko kibi fu nenno be kolti wide du ngada golleji firtingol caldi kede ko docteur Moussa Soumana Maiga nenno kanko o andindo kabaru nyamdu kede ko wi mumi kede ko wi mumi sendebu
koyde tati yimbe kani nyamde nyaloma fu deno hana be nyama hakkune pummari e bottari kany hakkune bottari e hirande an hani be bama nyamdu ko hokkata be sembe e ko nafata terde mabbe be ben kani be dudde e nyamdu mabbe bibbe ledde e nakoji dun be buita lamda kany sukkoro kany be ngada birki celde de finda ko kanda bamde yo lipton na tinkedi ba dun samti dina trofe na sandwich ngaji don godde joni wala gardo ewde min wiide o hebiti dala cellal batte nyamdu gilande korkati
Coupe du monde be kibinaay duubi noga ngudude fiede leedi Pologne Mali nenno Mali hawi Argentine Kenya nen on jappe ke yaade quart de finale nenno be kolit nenno Mali waran fiide demi finale waran fiide quart de finale fiide e leedi Italie aljumare warorende nenno faabe dore den famu kedden Umar Waygallo
Chile jeddi e be njahle ngal do kawrital mangal joni woni koydi tati mali an yotto quart de finale 99 et 2015 kenya be jaddi kiyaade yeso wakande be kawno sukabe Argentine be do sukabe Mamutu Kane wonde ekintindebe be ngattama baddu arande o wakande balo hebuno silimaji chapande nay e jenay silimaji nogay tiagal mudun tan kanko no dutet Ablaye Jabi o itti o do baddu be beydina minita chapante tikasen Argentine watti be baddu balorde wari ettimude wala fu keddirido gikke kasen jamarnde fu yari mali yalti be beydina minita way seda tan Mali itti o do baddu dembe je ko no dirte tiro bi so Mali hawibe ton micite be wiide 99 et 2015 fu Mali lati ki leedi tata berdi le o do coupe mo adnaru fu hawrayte e mudun le figol quart de finale be kawrane aljumarnde so lando jabi e leedi Italie wakkat so sappo e jagon yande jabbiri maslimaji chapantati
studio tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse et fête de l'aide Europe
Sakira ben nyandaro en kabaru jingon ti le region ngaji meden di kuri le region sigaso suko goto baro du sappo je yonki mudun nena yonki mudo hedde ke le kasara lawol e wi himbe ton donnugol jabbe ti ngol wadi de muto makko nena muto makko yoppi lawol yeyi nena he gompo e hede poto goto dari noto sedde gudro yonki makko yalti illa noto tobe jottaki nena be kultiude nyande idi nende suka be tatan wonnobe do muto goto chami le lugar ka holitam wiade be barmi tor goda ka hewtaki be yamberde berde nyambere dida berde nyalom le diyan ka ko ittugol tundiji le fonse ngaji fuddi beta ko o gawo yaso maire commune o kanye genesi fana mudon yo daranade pati bonandaji nena bonandaji tuboji ngada le ngenendi nena golle mudu an hani wadde balde kewdi won ko be koldi wide sakirabe koldi tindu on wide hejoji studio tamani ngartan no gorno arande ciagal lewru ramadan du nena hejoji studio tamani di ngartan no kiki di puddi tan 17h ya de 19 never di bete di kedo to ngoni don yudo 8h yaade never jabere kisilimaji sappo e joy sakira do kadde be di kabaru ki ka kedde heda no wurine yewterende an wodi wassalam